Yeah. Ooh. Chill boy. Yeah. Ah. Noma.
Peter.
Noma.
Wow.
Toto Noma. Noma.
Ski.
Ooh. Bombadia. Pretty little face from Tanzania. Ooh. Unantania, ila nikikupa keshi utanipatia. I just wanna take you to my room, maybe we can zoom zoom, mama make you say yeah. Niko na miwani shaku zoom, nina kitu ngumgum na ngoja ukilewa. I got the vibrator, mama make your body shiva. And baby keep it on the low. I got the vibrator, kidume nimeshiba. Joni kuchape mambo, kisha kunoma. Isura noma, noma. Chale, kwa yuma noma. Au. Kwa mbele noma. Yani so, 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 so. Yani so, 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 so. Noma. Isura noma, noma.
Chale, kwa
yuma noma.
Okay.
Kwa mbele noma.
Hey. Ni no, no more you talk to no, no ma. Na feeling you for sex and pretty sip, no na. Kwa zuri tu, asha kuwa star kila kona. Kingine sasa mi na choma, na ena choma, woo. Kiono chimbamba shape kubwa. Na mimi ndo na inyesha ibuda. So you mtoto kinitaka, basi nani pata. Na ninafika kabla muda. Kinachofata mi nafanya magic. Vitu vina kazi nyewe automatic. Shape nyama ni original, so plastic. Mimi nyisamini kana mkapo kati.
I'm like, ooh, yeah, baby, you hot. Mweza kusamini kana kapo kati. Ooh, yeah, baby, you hot. Mweza kusamini, samini, samini, badadan.
Kishepu noma. Isura noma, noma.
Kwa yuma noma. Kwa mbele noma. Yani so, so, so. Yani so, 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 so.
Noma.
Isura noma, noma. Chale, kwa yuma noma. Kwa mbele noma.
Yeah. It's your boy, Country Weezy, baby, baby. The Peter Wonder.
It ain't over till it's over, baby.
To put up to the answer. We out of here.
I know you believe, baby. Oh, God.